KUFM. We scale the heights of information.
Kitalenta.
Okoa Dada Initiative. Give a pad, save a lady.
56 ladies died because they used a single pad a day. One single pad for a whole day is unsafe because of the chemical used in ulcer napkins, which converts liquid into germ, cancer in the bladder and the uterus. I am a doctor. I support the Okoa Dada Initiative.
MKU FM.
Kitalenta.
Ya ujambo mpenzi msikilizaji, we are back again just after the commercial break, and we appreciate, we thank God for this far. Now I'm with the Idris, by the way. Nani ameondoka, si ndio?
Ameondoka
ameenda show mahali kiasi kupi, yeah. Ameitwa abrupt in the middle of the show, but hope next time atakuwa sisi to the end. Now it's time for you bwana Idris. Soko
kabisa, niko tayari.
Uko sete?
Sete kabisa.
Eh, sasa unajua cheki nika freestyle, na wacha tuone itakuwaje, because ya kwanza isha run imebaki ya pili.
Ni kujiamini tu.
Uko tayari baba?
Kabisa.
Ah, moja.
Kitalenta.
Yeah man, you Idris hapa man. Miss JG viewers, particularly talented man. Muji vio slightly above average in talent, eh? One man army ban, eh? Mina chila pa na boyo enu favor. Boyo mkali man, boyo maana. Talented, eh? Safi. Okay. Hot kama tela, na flow kama sela. Usiwa ijo jealous, nime come too lately. Lakini itakusho vile uko feki. Ama fina fanya better than Messi. Beef na mta, sidhani ninafa. Walidhani niko manyu, mse ninangam. Octo, kando tutacheki nani saa. Ali kam na piano, nime come nani. Maisha ni magumu, but nani utala umu. Ukitaka vitamu, sidhani kwa karamu. Inga waje utashtumu, we chapa tabasamu. Na veo ni aramu, mse usiwa isalimu, yeah. Okay. Nilianza na one step, nikafika five. Maisha mdogo mdogo, acha blank peps. Wao unipenda, juu yangu kali vibes, yeah. Fever man. 1, 2, 3, na cheki hadi bwani. 4, 5, 6, na cheki ya mashinani. 7, 8, 9, ninatema esabuni. Nikikuja nikilenga, nikiwa blessed na mistari. Na speed na rim, kichwa nini na color. Yeah. Bele ya Allah, piga magoti. Shida ya ela atako upgrade. Manoti ukipata shukuru, na ukikosa we elewa. But one day atako bless man. Okay. Noma, yaha. Kuunga ni lazima, lakini kiakili. Mi uopenda nukuwakitia kikatili. Wakibonga chafu, mi ushat tele tele. Wapethe ya chan, juu, left ni tele tele. Kwetu likuwa tenye basi, na tele Idris tele tele. JT, ndio God, nuchi, puka na kuwelipia zao God, yeah. Okay, yeah. Nina aso na kubasu na kusmash kikatili. Mistari silazimishi ni uwerevu wa akili. Maisha ni mpigo, so boss kunja ngumi. Kaa unataka kujua, uliza kakakini. Ukipewa yako fursa, boss tumi akili. Na ukikosa yako fursa, boss silazimishi yako reach on top. Lazima ujanja akilini man, yeah. Man acha majuju jo. Juzi takutan kirili bana. Maisha ni mdogo mdogo. Hari bana, achia sungu chibana. Heri wende ka Kobe, lakini utafika man. Yeah, yeah, this your man favor man. Short tele tele, tunazidi kwa disia. Tukiupatia mistari moto moto bana. Yeah, Zibid, keep it locked there man. My fans, tunashukuri ya.
Wazi wazi, sasa Idri.
Yeah.
Apo ni Zimit ama Zibid?
Zibid. Zibid, simi ya, mwana. Yani tunakat short yani ya. Wazidi kutusikiza man. Mina David. Tulitoka fa, si siri, mwana. Yeah, yeah. Yeah, hakuna kuficha, tuficha nini? Atuwezi ringa man, maringo tuliacha tausi, yeah. Yeah, si tunact kisungu, akili ndio tele, yeah.
Wazi. Ah, that is Idris and Kitalenta maze. That has been a rap. Eh, maze jo, sijui kwa nini siwezi rap. Lakini, if you can rap, one day ndakualika kwa studio, na uweze kuturapia. Keep it locked at MKU Radio FM, 99.9 FM. Send your text to 0718710455. As well, we'll be having a lot to discuss about. We still have got 30 minutes to go, and we are going to embark on a topical issue today on patients. Idris.
Uh-huh.
That was quite a good thing.
Okay, thank you.
It's upon now the listeners to vote and you know. Kuna ile pesa, si unaelewa?
Kabisa naelewa. Yeah.
But najua inaweza leta issue. Unajua pesa ni mbaya.
Kabisa, but life is full of competition. Ukishindwa man kubali.
Ndio hiyo sasa. Yeah. So keep it locked, keep on sending your requests. Kumbuka hapa hivi ndani ndio tutakuchezea nyimbo unazopenda, itisha zako. Na cheki hapa hivi Christina Shimala anasema nichezee wimbo wake anaitwa nani? Frank Mtakatifu. Okay, nitakuchezea hivi karibu.